We got another one. Good morning, afternoon, evening, Edion Sena Komazuru. J20 Drift Track Apankani and Kanyamata. Excuse my French, bad guys in the beau. Zamba, so let's go.
Tinate mwa, na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. Yes. Tinate mwa, na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. Ukusuma wobe tabuwa milo kuchula. Ukusuma wobe alipalaka tulai. Ni mavela ni bambili batisula. Hello suwa ringa baby nolo ni gandula. But come on my baby bring it down for me. Ulina ineo sanve lansoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. We come on my baby bring it down for me. Ulina ineo sanve lansoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. Utinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. Yes, tinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. To see you there, I'd like to see you there. Yes. Tinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo.
Dark skin buyo thiki thiki. Sininga na mene ni kumvela zigi zigi. Ine unipanga wiki wiki. Niza kuvinila yafu nika piki piki. Pamfeshi cute na big behind. Big booty we just to remind. Kali na mutima uli kind. But ni kama chiki yaka when you find. Mafela kufika po don't chibeleshi. Sika kamba chinyanja chani chingelezi. Vasala bango donkela. Ine na kembe siba ziba kweta chokela. Ata swai.
Kutinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. Yes. Tinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. Nikukonda na kulembela kanimbo be. Unikonda nili block na ndialama nili be. Kamungie like a straight from heaven. Weneba kufuta nimba gulila malege. That's why you my best friend. Futi number one fan. Kukusia inesinga kale plani. Nenzo wishing akalavu waka. Monga kamo lasta na kafuaka. Na kushukila ni webo kafuapai. Unipase koka lavu kata. Kene ni matamba lionse kata. J2 Kutinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. Yes. Kutinate mwa na kusanga fe kuchalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. To see you there. I'd like to see you there. It's another brand new J20. Yo Coppola. Drift a track. Uncle Peasy. Mos Wiz. The Coast, yeah. FBI 220.
DJ Smack on it.